Valentino with Lime Music.
King of Buzz.com. Rumor says
Kademo made this.
Nebo Stajon. Listen. Roma says vadi sumia molo poku vika kuma kwevo. Baka puna pachipyangu waka pando kuma chevo. Bifemu fiafi wanga, my blood kuma tevo. These daughters and sons of Jezebel na devil. But foot another rumor says vadi wombe shafi. Kale vashe fiavu nangani love nobe shafi. No sweet no sweat vali landa nolo chafi. So vena dionse dionse wala pala ukanga wa chafi. That's what rumor says. Kushinendo shinganisa no babu. I don't know which is which. Another rumor says when the name Futuku nama panga no tuseme. Milo pashfumanga menshinga waingila munchende. Nga waingila munchende kumi puwezi show mutende. Bake mpia fisenda wafote timu wapende. But foot another rumor says bufi wakumaini. Amaka wakwata ya kunchi dode ya kumaini. Wana wakaele umotu wa wasemu laini. Mwika letele lava nenu waswaini. You are lying, that's what rumor says. Nafira fita tifbun no katoshinga ni kunchi to. Rumor says mukali mukamba kuma buzz na ma metaphor. Delivery on points na ma rhyme ya ma letaphor. Wali katyo mupando e natakuwa wokuleka ko. Ni most expensive so mufile mwaponye sako. Put another rumor says bufite ulemba. Memimbo shako kuplowa bufite ulenga. Mumuto mwaba femenshi yeka yeka nga bembali. Nga teba chite katwishi nga teba te ulembali. Rumor says iyo rumor shashwana inenga chishinka nga bufi. But nani nani mfaku wevya pale finash. Anyway. Rumor says bali ya paku blowa bali pandile. Blowa kwa figwa ngata kunganga bali tangile. Bafyashi bali sandile kuchechi bali pandile. Ubwanga bali sambile na femu yali langile. Put another rumor says bofi waka yeli. Jealous tapabo kuitwala pasoni kuisabeli. Mwena le pushinga fiodo shinsu memi vele. Numa pali kumukakanga kamu anama vele. Rumor says sana vima rumor vyoshu. Rumor says back to mashano kola vengi ni ba mwaka. Impia wapanga everyday woku panga mwaka. Teta kwa tetilu ngatakite wala wa maka. Bambini mkano wa banyela tuwari wumfa walu saka. But foot another rumor says bufi brandi ikulu. Bana wakwa lesa waika langa vena ibulu. Eskulu fena business endorsement filesa. Mwaba pela fionsofe wakwa tans nilesa. Rumor says but na ine shai shwefi ya wafia inda mpono wajwa. Enjere ya rifu kila kwa. Anyway. Rumor says taparifia kutuwe shikori ya pasta wa fake. My miracles na panga fima wanga na matriki. My gospel wa tiste wa chakolo wa tende. Wa mtawe na madrugs wa mbifuru no tuswende. Put another rumor says yeah de kwesha. Kulanda paba bompi wa kwa lesa mukalosha. Bible yali landas na bafwa mukavusha. Ukachusha haba bompi vandina ine nkachusha. That's what rumor says. Ine fia kwa lesa nshifuwa nukulanda pokoye eh. Anybody that's not judging her, a guy judging her from me. Yeah. Rumor says bachi lolo mwamo na haba fingi bachita mufimfu. Nga wacha bailinga nyefyo mwaba pela mochenshi. Gani waka teka wafi wanga teta bifi. Kwa vulo wanga la kuchafu wafi teta tiki. But foot another rumor says David Jimu Paipu. Hali ni mfumo unefya kwa lesa tari aidu. Lesa gana sonta ninshi na chupo na sonta. Wali hawa ntivali palu wa menso yako po ya tonte. That's what rumor says. Gani yoya waka teka na nilari umfu wapo ashu. Rumor says eh fima rumor rumor pewashu. Of senda na serious sana. But obviously na imamu wadu fuwa pofia mparepe. That's what rumor says. King of buzz. Ichu. Another rumor says nefumuni nefu. Asala wa itun tumba pewashu.